maalintii saddexaad ay galaysaa tirinta codadka doorashada madaxtinimada Mareykanka welina si rasmi ah looma shaacin cidda ku guulaysatay. Madaxweyne Trump iyo ninka ay loolamayaan ee Joe Biden ayaa ilaa iyo hadda ku guulaystay goboladii la filayay inay ku guulaystaan si ay u helaan codadka ergada wax doorata ee Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College-ka. Si musharax uu guuleysto doorashada madaxtinimada waa inuu helaa 207 ka mid ah 538 ergo ee doorasho. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo tirinta codadka inoo haysaa.
Doorashada talaadadii ayaa ahayd mid ay musharaxiinta aad isugu dhowaayeen gobollo badan oo la isku hayay, kuwaas oo aan xisbina si wanaagsan isugu halleyn karin inuu helayo codadkooda. Ilaa iyo hadda waxaa la tirinayaa codadka gobollada Georgia iyo Pennsylvania oo dhinaca bariga Mareykanka ku yaala, halka dhinaca galbeedkana la tirinayo codadka Arizona iyo Nevada. Madaxweyne Trump ayaa ku horeeya Georgia iyo Pennsylvania, halka Bidenna uu ku horeeya Arizona iyo Nevada. Weli ma soo dhammaanin tirinta codadka, inkastoo qaarkood laga yaabo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo ay soo gabagaboobaan. Gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu dhawaaqay in Biden uu helay codadka gobollada Wisconsin iyo Michigan oo muhiim u ahaa guushiisa doorashada, inkastoo weli ay u hareen gobollo kale inuu ku guuleysto. Bill Stevens, madaxa ololaha Trump, ayaa sheegay in qaladaad markaasi laga soo wariyay degmooyin ka mid ah gobolka Wisconsin, taasoo uu sheegay in ay mugdi gelinayso sharciyada doorashada, waxaana ay codsanayaan in dib loo tiriyo codadka. Dhinaca kale, ololaha Trump ayaa weydiistay maxkamadda sare in ay soo farageliyaan tirinta codadka Pennsylvania. Goor dhaweedna Joe Biden, oo fursadiisii guusha ay soo dhawaatay, ayaa u sheegay wariyayaasha inuusan ku dhawaaqi doonin inuu doorashada ku guuleystay, balse wuxuu xusay in marka ay soo gabagaboobaan tirinta codadka in ay aaminsan yihiin in ay iyagu guuleysteen, isagoo raaciyay wax wanaagsan ayaan dareemayaa. Biden ayaa hogaaminaya codadka dadweynaha isagoo helay 69.8 million, halka Donald Trumpna uu ka haysto 66.8 million, balse codadka ergooyinka gobollada ee wax doorta ayaa u ah muhiim musharaxiinta si ay u guuleystaan. Madaxweyne Trump ayaa hadda u muuqda inay qatari soo food saareyso dib u soo doorashadiisa, waxaana uu darbo madaxweynuhu sheegay inuu sharciga beegsan doono. Gobolka Michigan, oo ka mid ah 3 gobol ee bartamaha galbeedka Mareykanka, isla markaana lafdhabar u ah guusha musharaxa doonaya markaasi inuu qabto xilka madaxtinimada, ayaa waxay ololaha Trump ka xareeyeen maxkamadda heer gobol dacwad, waxaana ay dalbadeen in la hakiyo tirinta codadka inta xal laga gaarayo. Ololaha Trump iyo sharciyaqaanadooda ayaa waxay isku dayayaan inay joojiyaan tirinta codadka ay dadku boostada ku soo direen iyo kuwa dadka maqan ay dibadda ka soo codeeyeen, kuwaasi oo iyagoo aanan caddayn u hayn ay ku sheegeen inay yihiin kuwa isdabamarsan. Sidoo kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay Arbacadii inuu maxkamadda sare toos u aadi doono si loo joojiyo tirinta codadka. Dadka sharciga bartay ayaa sheegaya in aysan jirin wadiiqo Trump u saamaxaysa inuu si toosa dacwad ugu gudbiyo maxkamadda sare si ay uga caawinto joojinta tirinta doorasho sharci ah. Waxaa si jirta in lugaha lala galayo wax hadda u muuqda isjiijiid dhinaca sharciga ah. Dhinaca kalena, doorashada labada aqal ee Mareykanka ayaa iyana hareer socota tan madaxweynaha. Dimuqraadiyiinta ayaa la filayaa inay sii haystaan aqalka wakiilada, halka jamhuurigana ay u muuqdaan in ay markaasi ku sii socdaan hanashada aqalka senatka oo ay markii horeba haysteen. Doorashada Mareykanka ayaa waxaa hareeyay cabsi laga qabay in ay rabshado dhacaan amaba ay timaado faragelin la mid ah tii 2016 dhacday, balse sii hayaa hay-adda amniga gudaha Mareykanka. Chad Wolf ayaa u sheegay wariyaasha talaadadii inaanay jirin wax muujinaya in faragelin shisheeye ay ku jirtay doorashadii talaadadii ka dhacday Mareykanka. Hay-adda FBI-da ayaa iyana baaraysa warar sheegaya in dadka qaar la wacay oo lagu wargeliyay in aysan codeyn oo ay guryaha joogaan. Si walbaba saacadaha soo socda ayaa la ogaan doonaa cidda ku hormarta 207 cod ee ergooyinka wax doorta ee dalkan Mareykanka ee noqon doonta madaxweynaha Mareykanka 4 sano ee soo socda.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay.